NgokukaMatthewu 15, abaFarisi nababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo. Khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema bathi, "Yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na, ngokuba abahlambi izandla nxa bedla isinkwa?" Kepha waphendula wathi kubo, "Nani yini ukuba neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, yazisa uyihlo nonyoko nokuthi, othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi, oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ongabe usizwe yimi ngakho, akayikwazisa uyise noma unina, kanjalo nilenzela bayize izwi kaNkulunkulu ngesiko lenu." Bazenzisi, waprofetha kahle ngani u-Isaya ethi, "Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu." Wayesebabiza abantu, wathi kubo, "Izwani niqonde. Akusikho ukungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha ukuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu." Khona wasondela abafundi bakhe bathi kuye, "Uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelozwi bakhubeka na?" Kepha waphendula wathi, "Yileso naleso sithombe esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakusishulwa. Bayekeni, bangabaholi abayizimpumputhe. Kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili." UPetro waphendula wathi kuye, "Sicacisele lo mfanekiso." Wayesethi, "Kanti nani nisengabangaqondiyo na? Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlelwe ngaphandle na? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhlizweni, lokho-ke kuyamngcolisa umuntu. Ngokuba enhlizweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Yilezo zinto ezimngcolisa umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu." UJesu ephuma lapho wamuka waye emaphandleni aseThire naseSidoni. Bheka, kwavela emkhawuleni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala wathi, "Ngihawukele Nkosi, ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwele kabi idimuni." Kepha akamphendulanga ngazwi, base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, "Mukise ngokuba uyakhala emva kwakho." Kodwa waphendula wathi, "Angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli." Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, "Nkosi, ngisize." Waphendula wathi, "Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni." Yena wathi, "Yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewayitafuleni labaninizo." Khona uJesu waphendula wathi kuye, "Omame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. UJesu uphulukisa iziguli. Wasuka lapho uJesu wafika ngaselwandle lwaseGalile, wenyukela entabeni wahlala phansi khona. Kwase kusondela kuye izicuku eziningi zinezinyonga nezimpumputhe nezimungulu nezilima nabanye abaningi zababeya ngasezinyaweni zakhe wabaphulukisa. Baze bamangala abantu bebona izimungulu zikhuluma, izilima zisindile, izinyonga zihamba, izimpumputhe zibona, bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli. UJesu wayesebabiza abafundi bakhe wathi, "Ngiyasihawukela isiqungo kuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi, singenanto yokudla. Angithandi ukubamukisa belambile, funa mhlawumbe baphele amandla endleleni." Bathi kuye abaJuda, "Singazitholaphi ehlane izinkwa ezingaka zokuba kusuthe isixuku esingaka na?" Wathi kubo uJesu, "Nizinine zinkwa ezingaki na?" Bathi, "Ezisikhombisa nezinhlanzana ezingcosana." Wayala isixuku ukuba sihlale phansi. Wazithabatha izinkwa ezisikhombisa nezinhlanzi, wabonga, wazihlephula, wanika abafundi, abafundi baphakela izixuku. Badla bonke basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma esikhombisa agcwele. Kepha badla babe izinkulungwane ezine zamadoda, ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Esezimukisile izixuku, wangena emkhunjini, wafika emkhawuleni yasemagadana.